style, checking his stuff, in your style. Checking his stuff, in your style, basi checking his stuff, in your style. Leo niko fit, niko set, nina winda. Sina time kupoteza mtani nikiiba. Hip hop niku rap, tuna kuimba. Siku janja utapeli na risiku kuhinda. Japo wano die, wapo juu wana vinga. Kwa umbali natazama, nina cheki bado hujafika. Naki flow toka down, kuna vile na kupita. Nikibonga wazi, nina jua utakasifika. Tofa uti jana leo, mistari zimekita. Cheki his stuff, in your style, basi cheki his stuff, in your style. Cheki his stuff, in your style, basi cheki his stuff, in your style. Tela na machizi, siezi shake, siezi freeze, kwenye mic nina make. Una love, una head, nina overtake. Jingi hada on table, nita eat cake. Unasema nonsense, inaleta sense. Kuni ita mimi shenzi, wezi hinda mikruka hile fence. Wala kufunza my self defense. Nani saka kwa offense, but on game I still do beat on bass.
Checking his stuff, in your style. Basi checking his stuff, in your style. Checking his stuff, in your style. Basi checking his stuff, in your style.
Mini master, na come faster. Kama yule pasta, naruka na magangsta. Na piga duster. I'm a rasta na die mini minister na bado mini dio star.
Checking his stuff, in your style, basi checking his stuff, in your style. Checking his stuff, in your style, basi checking his stuff, in your style.
Style ni ku hustle, style ni ku mindi. Never say lie, tunachange kwa wakati. Mtaa wa wanati, hawasaki ganji. Homa kuna dish, unasema I wish. Sijifanye fish, hiyo siyo style. Maisha kujituma, japo inauma. Siezi nikanuna, basi songa nyuma. Najawa na huruma, na bado na nguruma.
Check his stuff, in your style. Basi check his stuff, in your style.
Check his stuff, in your style. Basi check his stuff, in your style. Yeah, yeah, K niggas, Chonga J, CG, MC Mali mwenyewe. Kama VP, ndani ya Combo Lice Records. Na bado, yeah.